Lalela wabuthi into engiyiswenkile kwethu. Ah, into engiyiswenkile. Ziyakhala manje kubi.
Ayiyabona wena.
Ibuze umnyaka manje. Ibuze umnyaka. Yini la beso besenze khona?
Now I was born to live in your life.